piece of heaven. Turns to dust.
Love you, baby.
Listen to your heart.
Yeah, una sifa mali zawa. Now acha niseme kabisa. Wengi wanakona haupo sawa. Nadhani kisa umewazidi sifa. Vitu vyote nakupa wewe tu. Ili lera usikupate na uzidi kuwa juu. Kwako we, nitriti kama fuu. Na niombe na chotaka hili ni do for you. Bebe, sinaga mwingine. Maneno watu sumu, please mami uyapime. Watachotaka, please uwanyime. Tuwazidishe asira na dere tuwavimbe. Niambie taratibu, mizipendu unavofoka. Na misifanyi lafu weki kama mwandiko wa doctor. Demo umechoka, nitume mido poster. Lofa, pamoja sini team bila kocha. Oi, bako sinaga mi was was. Enjoy kwetu chanya siyo hizo has has. Moi wendo festi pia ndiyo last last. Hata kiwa mbali mimi kwako ndiyo bas bas. Mini cheesy kwa mapenzi. Mana ndo ya nanipa fula. Bebe chana na hao wa shenzi. Waone giza ni kwate mimi mwenye taa.
Hate me, it is fine for my feeling. That he is still a champion. Love Genesis, a phone bar benefits game. When they ask you who's to play, tell me. Check it to my baby, Jaloma Muhando. Now when do yes to ni baby, mwenye mpeku ni eke. Ili ni siende, chini ya ulinzi ebu ni weke. Ni bebeshe mizigo, yako sio kinyonge. Usiku ni keshe, ni pewe jicho. Nyone mbali, ni pewe hicho, ni pewe miko. Kwawe nipewe kiko. Sina ziki na ganga ravi. Ukilembua misiri ya mlamba tambu. Sikia napata tabu. Olewa lete zawadi we ndo pacha wangu. Na sasa na acha upuzi niwekea. Sitaji bata na matanuzi. Nikisie nataka movie. Nusubiri mwisho ka anti na baba cookie. Na kusifu kwa imani mlembo mwenye skill. Na misikuwa na ishu siku zani. Tungeishi siku ndani. Ulicho waza ni penzi sio kutesa kwako pesa kitu gani.
I'll see you.
Thank you.